You know she look pretty. Why ha kulestina mi see it? Abaku kwana bagambe basalamanyi. Sale bebafana bimalamanyi. Katuba vimbe baby tubalagamanyi. Energy baby don't cry. Katuba salize kwenkunywegera kisinji wangaze. Kutandise ebirungi maso kankutangaze. Aki 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 njagala yo body. Girl, come on, be my wifey. Kuyite mami ompite papi. You make me happy, happy, happy. Look, you got me all blushing. Mobula mubwange wajanga blessing. Tugende mpola eno rushing. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Yeah. Grrr. Masase mojifuwa shuri simuta. Jafuka na mwezi ya vaku vya star. Yeah, yeah. Na iti awa wanjagula simuta. Bibi vya kurana vya ba gangsta. Mochibala katia mfude rockstar. Mkukema katia kemi pasta. Yeah. Wamanyi yali kubuli poster. Ichipita baku sweeping lota. Atutu mama ateka vimami. Yasiba neka pini kutami. Kutula nkuteke mo money. Wechikwata yon kuteke mo baby. Jagala gwe and the rest no. Kufanyo I had to let you know. Ha, be no letting go. Manyandi nawe paka final. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Abakukwana bagambe basalamanyi. Sale bebafana bimalamanyi. Katuba vimbe baby tubalagamanyi. Energy baby don't cry. Katuba salize kwenkunywegera kisinji wangaze. Kutandise ebirungi maso kankutangaze.
Happy, happy, happy.